smokumziki.com.
D50.
Doto 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 magari.
Ai, nita dogrema.
Ai sipi ai.
Michirini so sana, aski mchumbi lipozama. Kwa milio so sana, mana shingo nilibana. Michirini so sana, aski mchumbi lipozama. Kwa milio so sana, mana shingo nilibana.
Kwa nilasi kushele,
huku kwetu kuna party. Pisi mchere, tunakula kisimati.
Niko bui,
hai hai, hamba wenu, hai hai. Number D, hi hi, nipe tena, hi hi,
hi we,
hi hi, number one, hi hi, number D, hi hi, nipe tena, hi hi.
Weekend is the weekend, 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 weekend is the weekend. Shayo Lizo,
wewe nangu mtani nani. Asete vita kwenye amani. Kwa kila pati siya utani. Feni vizito kila mzani. Wewe nangu mtani nani. Asete vita kwenye amani. Kwa kila pati siya utani. Feni vizito kila mzani.
Niko kui,
hi hi. Number one, hi hi. Number D, hi hi. Nipe tena, hi hi.
Hi we,
hi hi. Number D, hi hi, Jupiter, hi hi.
Weekend is the weekend, 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 weekend is the weekend.
Need a dogrema,
ICPI.
D50.
Download kupitia smokumziki.com.